ububiko bwacu. Imbuto nsarura zituma Yehova asingizwa. Igazeti y'Umunara w'Umurinzi yo ku itariki ya mbere Nzeri 1915 yaravuze iti intambara zose zabaye kera ntacyo zivutse zigereranyije n'iyi ntambara irimo ica ibintu mu Burayi. Iyo gazeti yavugaga ibirebana n'intambara ya mbere y'isi yose, amaherezo yaje kugera mu bihugu 30. Iyo gazeti yavuze ko iyo ntambara yari yaratumye gukora umurimo w'ubwami bigorana, cyane cyane mu Budage no mu Bufaransa. Muri iyo ntambara yacaga ibintu hirya no hino ku isi, abigishwa ba Bibiliya ntibari basobanukiwe neza ko Abakristo batagomba kugira aho babogamira. Icyakora, bari bariyemeje gutangaza ubutumwa bwiza. Umuvandimwe Wilhelm Hildebrand wifuzaga kubwiriza, yatumije inkuru z'ubwami z'Igifaransa zasohokaga buri kwezi. Ntiyari yaragiye mu Bufaransa agiye kubwiriza, ahubwo yari umusirikare mu ngabo z'Abadage. Uwo musirikare wabaga anambaye imyenda ya gisirikare, yamenyeshaga Abafaransa bamunyuragaho ubutumwa bw'amahoro, bikabatangaza cyane kuko yari mu ngabo z'umwanzi. Amabaruwa yasohotse mu Munara w'Umurinzi agaragaza ko hari n'abandi bigishwa ba Bibiliya bo mu Budage bifuzaga kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami mu gihe babaga bari mu gisirikare. Umuvandimwe Lemke wari mu ngabo zirwanira mu mazi yavuze ko hari abasirikare batanu babanaga bashimishijwe n'ubutumwa bwiza. Yaranditse ati no muri ubu bwato ndimo imbuto nsarura zituma Yehova asingizwa. George Kaisa yagiye ku rugamba ari umusirikare ataha ari umugaragu w'Imana y'ukuri. Byagenze bite? Yabonye igitabo cy'abigishwa ba Bibiliya ahita yemera ubutumwa bw'ubwami abigiranye umutima we wose, maze afashe intwaro hasi. Yatangiye gukora akazi katamusaba kujya ku rugamba. Nyuma y'intambara yamaze imyaka myinshi ari umupayiniya urangwa n'ishyaka. Nubwo abigishwa ba Bibiliya batari basobanukiwe neza ibyo kutabogama, imitekerereze yabo n'imyitwarire yabo byari bitandukanye cyane n'iby'abantu bashyigikiraga intambara. Mu gihe abanyapolitiki n'abayobozi b'amadini bashyigikiraga intambara, abigishwa ba Bibiliya bo bari bashyigikiye umwami w'amahoro. Yesaya igice cy'icyenda umurongo wa gatandatu. Nubwo bamwe babogamye mu rugero runaka, babonaga ibintu kimwe n'umwigishwa wa Bibiliya witwaga Konrad Motta wavuze ati nzi neza ku ijambo ry'Imana rivuga ko umukristo atagombye kwica. Mu Budage nta tegeko ryemereraga abantu kutajya mu gisirikare bitewe n'uko umutimanama wabo utabibemerera. Nyamara abigishwa ba Bibiliya basaga 20 banze kujya mu gisirikare. Bamwe muri bo bafashwe nk'abarwayi bo mu mutwe. Urugero nka Gustave Kujaf washyizwe mu kigo cy'abarwayi bo mu mutwe kandi bagatangira kumuha imiti. Hans Hurtenhoff nawe yanze kujya mu gisirikare, baramufunga, ariko yanze gukora akazi kose gafitanye isano n'igisirikare. Abarinzi ba gereza baramuboshye kugeza igihe amaboko n'amaguru yabereye ibinya. Abarinzi babonye ko ibyo bidatumye anamuka, bamukangishije kumwica. Nyamara Hans yakomeje gushikama kugeza intambara irangiye. Abandi bavandimwe bari barajyanywe mu gisirikare banze gufata intwaro, basaba imirimo itabasaba kujya ku rugamba. Ibisobanuro bigira biti ibyo bakoze byari bihuje n'ibyavugwaga mu mubumbe wa gatandatu w'igitabo cyasobanuraga iby'ubutegetsi bw'imyaka 1000 cyasohotse mu 1994 no mu Munara w'Umurinzi w'i Siyoni wo mu Kidage wo muri Kanama 1906. Umunara w'Umurinzi wo muri Nzeri 1915 watumye turushaho gusobanukirwa uvuga ko abigishwa ba Bibiliya birinda kujya mu gisirikare. Icyakora iyo ngingo ntiyasohotse mu igazeti yo mu Kidage. Ibisobanuro birarangiye. Johannes Rauf nawe niko yabigenje, maze bamwohereza gukora ku mihanda ya gari ya moshi. Konrad Murtha yagiye gukora kwa muganga. Reinhold Waba aba umuforomo. August Krafzig yishimiye ko imirimo yahawe itatumaga ajya ku rugamba. Abo bigishwa ba Bibiliya hamwe n'abandi bari bariyemeje gukorera Yehova babitewe n'urukundo bamukundaga no kuba barashakaga kumubera indahemuka. Abategetsi bagenzuraga cyane abigishwa ba Bibiliya bitewe n'imyifatire bagaragaje mu gihe cy'intambara. Mu myaka yakurikiyeho, abigishwa ba Bibiliya bo mu Budage bajyanywe mu nkiko inshuro zibarirwa mu bihumbi bazira umurimo wo kubwiriza. Kugira ngo ibiro by'ishami byo mu Budage bibafashe, byashyizeho urwego rushinzwe iby'amategeko rwakoreraga kuri Beteli Magdeburg. Abahamya ba Yehova bagiye barushaho gusobanukirwa ko abakristo batagomba kugira aho babogamira. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose bakomeje kutabogama, birinda ibikorwa byose bifitanye isano n'igisirikare. ibyo byatumye leta y'Ubudage ibafata nk'abanzi kandi irabatoteza cyane. Icyakora ibyo tuzabisuzuma mu zindi nyingo zizasohoka ubutaha. Byavuye mu bubiko bwacu mu Burayi bwo hagati. Igice kirarangiye. Niba wifuza ibindi bisobanuro, wasura urubuga rwacu rwa www.jawa.org/kaberamye/. Igazeti irarangiye.